isibindi. Singaba ngumfutho onamandla empilweni zethu. Kodwa ngaphansi kombandela ukuthi sisibeke eyintweni eyifanele ezinhle. Kungabi isibindi sokwenza ongalungile. Ake ngibuze. Ukuthi njengoba impilo ijikijela ngazo zonke izinto njengamanje, singakanani isibindi onaso nokuma amadolo eqinile? Angibingelele, ngikwamukele futhi engosini fresh, ngingusibondo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Uma ukholwa ngoJesu, hleze esikhathini thizeni, ongenzeka muvele. Usanda kukholwa, wawugcwele ukushisekela, futhi unesibindi esikhulu kuye. Wawulibheke ngabomvu uhambo ukunye naye endleleni. Kodwa kancane kancane, ubunjalo bempilo baqala bakuhlasela, bazika kuwe. Ingcinde zosuku zokuthi uma nje uphilile lashona kuyobe sekwanele. Zaqala zakugubuzela qede sancibilika isibindi esasekuwe. Ngamafuphi ngithi ukholo lwakho lwaqala lwafiphala. Ngiqinisile ngithi indaba ezinhle ukuthi awukho lutho olusha kulokho. Awuwedwa futhi namhlanje ngomoya wakhe nangezwi lakhe ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzophinda phefumulele kuwe isibindi nokuzethemba enhlizweni yakho nokuthi uzokunika konke lokho okudingayo. Ngakube sihlobo sami, usukulungele lokho? KumaHebheru 10 verse 32 kuya ku-36. Kepha khumbulani insuku zakuqala okwathi ngazo senikhanyisiwe nakhuthazela empini kakhulu yenhlupheko, kokunye ngokuba ngumbukwane ngenhlamba nangeyimbandezeko, kokunye ngokuba ngabahlanganyeli nababephathwa kanjalo, ngokuba nazwelana nababoshiweyo, navuma ngokuthokoza ukuphangwa kwempahla yenu, nazi ukuthi nina ninempahla enhle kunaleyo, nemiyo, yebo, nemiyo njalo. Ngakho-ke, maningalahle isibindi senu esinomvuzo omkhulu, ngokuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenze intando kaNkulunkulu namukele isithembiso. Ngamandla kamoya ongcwele ngithi kuwe, ungasilahle isibindi sakho esinomvuzo omkhulu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithwala devotion e-fresh sizo zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.